Open up your eyes and baby, let me tell you this. I've waited for a long time to tell you that you're my everything in life. And we've been through pain and we've survived it. And everything I do is to make you smile, baby. You stole my heart, but I don't know how, baby. Baby, I love you now, I'm saying it loud, baby. So you can hear me good.
Rambo yomi mango iwe baby. Rahabu yomi mango iwe baby. Usiku na mchana na wewe baby. Siwezi kuachana na wewe baby. Dawaya moyo wangu ni wewe baby. Rahaya roho yangu ni wewe baby. Usiku na mchana na wewe baby. Siwezi kuachana na wewe baby.
Whenever I need light, baby, girl, you're my lighter. Shining to each other's love, the days are getting brighter. Girl, let's smile to the game once again. Still together, cause our love is getting tighter. And I'ma take it slow, girl, I'ma give it to you tender. In a cold winter night, we gon' forget that it's December. To your love and not surrender. I don't pretend, I'm trying to show you the true meaning of Nakupenda. Narayangu baby niwewe.
Baby,
mpenzi wangu baby ndo wewe. Siwezi kwenda kwa mwingine tena baby.
Moyoni mwangu niwewe baby. Rahabu honi mwangu niwewe baby. Usiku na mchana na wewe baby. Siwezi kuachana na wewe baby. Dawa ya moyo wangu ni wewe baby. Raha ya roho yangu ni wewe baby. Usiku na mchana na wewe baby. Siwezi kuachana na wewe baby. Furaha moyoni mwangu ni wewe baby. Raha rohoni mwangu ni wewe baby. Usiku na mchana na wewe baby. Siwezi kuachana na wewe baby. Dawa ya moyo wangu ni wewe baby. Raha ya roho yangu ni wewe baby. Usiku na mchana na wewe baby. Siwezi kuachana na wewe baby.